Christian hip hop.
This is that hell of man, man.
Dom, Tanzania. Sishtuki napo msikia wakuja, najua zinavuja. Unabaki kuza sula wa lugha, kudumne vigumu kwa bumi sumu. Napanda kila panapo kucha, usiku mchana na kaza kuyaandika. Madude mtushinde na famika kwa uwa na wafunika. Mtuzi na uandishi mpaka watoto wa mama. Kuzifikia lebo hizi, sura hizi, sana pijeni matizi. Sana kazi mpishi kushi star kila pande. Mafansi lewe sifa na jididisha na malifa. Na yongezo nye mtandaka siliche mfirisi mkunche dani. Wisoge kabisa kambari. Mine kwanza wala tulingani swali zako za kubana. Bandisha ilo lego saki tukucheke. Zito fika aish kikubwa mbaba dua. Hapo chunga tukidia vikao vya bana. Kukidia msasa hapo chacha. Na lapu nazalisha vina. Na luga na akilisha tushida forever. Na respect ndua kuta japo wana faida. Jibla kisha nuka. Kicheki melodia upe kwa shika. Na pia nakumbusha sesi kwa ngusha. Na walusha kwa flasenu kwa lazenu. Na kweli niyo mineri na shori sula ndori. Gaba choli zungu la meli. Na hii kwangu hainaga kufeli. Hey, kwangu hainaga kufeli. Takale dang boom, takale dang bang boom. Spit it up.
Come now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Come now, take it out my chino.
Kendo, kendo, tooth, kendo, kendo.
Come now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Wari ya hulu wa sivo vijua rimdadi kupate pesa wakunyua kugundua vya po vita watesa. Kama ni wanga ni wapanga ni watu mbue. Isi ya soso za mganga manyanga done tusue. Na lani paka tanga ule mwanga ne anijue. Temeke kuna manyanga matanga tuye anue. Mimi mza wa kitambo uliza chema swali. Chimwaga imejia avumbi jia panda ya mafusadi. Uskaliri migodi mashimo ya guzwagi. Tanesco madini ya die ya Tanzania. Tumegeuka nyama do nyama na tukimbia. Wizi huwa zeeki ata kama wakitwibia. Kitambo nezi njaro kama cheese and bread. Tazari masharo baro ni chonyonga kwa chain. Lazima mludi timbeji kwa miguwa matreno. Kitaka kukumplea buzi ndo kilingi. Amen.
Now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Now, take it out my chino.
Kendo, kendo, toes, kendo, kendo, bro.
Now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Now, take it out my chino.
Kendo, kendo, toes, kendo, kendo, bro.
Kush di push. Wrong side, mascot, mascot. Hip hop, hip hop.
Yeah, in a SJ record, we got Ben Goldman.
Wow, now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Wow, now, take it out my chino.
Skendo, skendo, toes, skendo, skendo, bro.
Wow, now, take it out my chino.
Na muda wao mesha kusha ewa toke.
Wow, now, take it out my chino.
Skendo, skendo, toes, skendo, skendo, bro.
Time is over, man.
Age of Records.
Tarifa.